Aurreida, tikuanarama, audi diwa bukina bongi butum buta, meurreida, dona kalo kalo, tumberi au kivale. Sanga, bakabunga, tovale, bakaya ungari musimu sindina, koni, tekibuna, linga mungi meutaura. Raile subana bula, evinga una ninja. Kuva kamarenge tike muni Niu sese ova karurungi Vueti au niu lutun romu Raivi ke muni Au raivi au 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 Raivi ke muni Au raivi au 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 Raivi ke muni Ravusa, asava nambuka, endo labi na mataguni kwa nitara yao niu Denga seo mpulo mara, senga ni ngalili Nyuvithiri ya kiawai, naloma evu wati ya mai Kemuni na namuka mbasi, nili utaki yao Raile suba na bulai, vengona nindrenra Nailongu vakama rengeti kemuni Niusese vakarurungi Vuoti on julutun romu Raivi kemuni Au raivi au 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 Raivi kemuni Au raivi au 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 Sofa na bulai venga una nindra entra Nahi lungu baka marenge tike muni Ni usese uvaka rurungi Vueti au niulutun romu Raivi ke muni au raivi au